Mbaliriranga mu byonna by'okola, onumirirwenga tokinkolanga, oyinza okunzita. Nsonga za lo kipenda lo, yongeza mukwano bambi londera. Sirifa sirifa kuniapo, sirifa sirifa kuniapo, sirifa sirifa kuniapo, sirifa 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 kuniapo. Jamaica,
mimi kama takunako,
nisipokuona maji haya pite kwenye ko. Tena mtoto switi yepo, kwetu ni mwiko kumupama zikichapo.
Ah, tunga sukanga mchiko,
ngawa ya iba kugambe njumbeko mfako. Sirifa, sirifa, oh,
kuni hapo.
Sirifa, sirifa, oh,
baby kuni hapo.
Sirifa, sirifa, oh,
kuni hapo.
Sirifa, 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 oh,
baby kuni hapo. Kuni hapo. Baby kuni hapo.